ya walaal ku soo dhawaa xarunta isaal weyn. Hello. Aad kaaga gogaayey.
Ayuu si aad u yeeshay raacay.
Yeah.